Kutolia form na ufike mapema ni kusetie kingdom ka umesweat kwa bafu ni maji warm nimekuja na form nimekuja na katong
okay nikifika na kuambia utaogopa nina mahandamu utatoroka itakuchapa italia kaitoka umeniroga
kwa kwa kitanda na nishamba unalima sina clothes on nina breath ya tequila inyama na weno njaka vanilla hapa mia kwa mia jetu tumie mipira
Mini player kunyandua, striker Ndaichapa mbaka ipige chafya Itatumia raba, tuba donda kuchapa na utatoka raba
Kweni don katapila, bomb when you killer Kivu wanga boot, suku mina vua fila Tutoa nenooks, jukwa life when you pila Tunavunja rules, tunavunja paka mila
Saru, na kudai leo
Eti unanidai leo
Manze, na kudai leo
Yani leo
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 Saru nakudai leo
Meja ati unanidai leo
Manze nitakuchapa leo
Yani leo
Leo Mimi nataka uilambe na vanilla yeah. Niku stick kwa kutaka manila Sisi nguvuka ile saa ya majira Nimembaka nimetoa mishipa
Napenda wakati umetoka aluta Wakati uko matings ni kugware na makucha Na test kama Fanta bambucha Hapa situ kianza tuamaliza kukikucha
Nda kuchapa mpaka utashuta Napenda kukuona ukijiguza Na mahaga imepa kwa mafuta Sile imeparara ukiwa dogi unashtuka
Na cheki venye unaitua kwa bukta Vyo unachapa job sindikiza na mashuksha Uko high unataka kupuruka Minataka mo kitu inataka kuruka Okunko na kudai leo
Unanidai leo
Mina kutaka leo
Yani leo
Leo.